dukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ijana na 72 yemera ko perezida wa repubulika ashobora kongera kwiyamamaza izindi manda ebyiri z'imyaka itanu. Ubwo rero nkaba numva igihe iri tegeko nshinga ryakirwagaho perezida Kagame yari ahari, bavuga ko bashyizeho indi manda imwe y'imyaka irindwi, nyuma agakurikiza niyo agiye kurangiza ubu, nyuma akaza indi myaka y'imyaka itanu itarenga. Ubwo rero nkaba nizera ko kuba yakwiyamamaza akurikije itegeko nshinga uko rihari nta kibazo bihari, icyo ndwanya n'ibyakorwa bidakurikije amategeko. Ariko dukurikije igihe amaze buri gihugu cyacu, turamushimira ibyiza agejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare hakagira n'abandi bamukorera mu ngata kugira ngo bashobore gusigasira ibyiza amaze kugeza ku gihugu cyacu byagezeho bigasigasirwa, kuko kenshi iyo umuntu atinze hari igihe cyane mu bihugu bya Afurika tutaragira demokarasi ikomeye, hari aho usanga umuntu avuyeho nabi ugasanga n'ibyo yubatse abantu babisenye. Ibyo rero nibyo bituma njye mvuga nti igihe cyari kigeze yuko wenda asezera hakagera abandi bamukorera mu ngata.
Ibyo niko ubibona, ariko se bivuze iki wenda kuri politiki y'u Rwanda nk'igihugu cyangwa se akarere muri rusange?
Nkuko namaze kuvuga, biba byiza buryo umuntu atatinze cyane ku butegetsi. Nk'urebye muri iyi minsi ubanye n'amahanga, ku Rwanda rubanye n'ibihugu duturanye, usanga harimo agatotsi mu bihugu byose bidukikije u Rwanda. Ibyo rero biba bitangiye kugaragaza intege nke z'ubuyobozi buriho. Icyo gihe biba bisaba rero ko abantu babona ko igihe kigeze ko ibintu bihinduka mu gihugu, hakaza izindi mbaraga nshya zigakomereza ibintu byari bigeze, ibyo bifasha igihugu gutera imbere no gukomeza cyiyubaka.
Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa France 24 yumvikanye avuga ko amatora ari amahitamo y'abaturage. Ntabwo ariko ubibona?
Amatora ni amahitamo y'abaturage, ibyo byemera iyo bikorwa mu gihugu harimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politiki, umuturage afite ijambo mu bimukorerwa. No mu gihe cy'amatora umuturage ashobora kugira ubwisanzure mu gutora, ariko iyo tukiri mu gihugu nk'u Rwanda umuntu ajya gutora akakubwira ati nagiye gutora, barambwira ngo tora, bagomba kumwereka aho atora adatoye mu bwisanzure. Ntabwo rero amatora mu by'ukuri abagaragaza ugushaka kw'abaturage, abagaragaza amatora aba yajemo uburiganya, abagaragaza rero ibyifuzo by'abari mu buyobozi, ntabwo abagaragaza ugushaka kw'abaturage.
Uti mu Rwanda barakubwira ngo tora, aha hari ibimenyetso by'uko mu Rwanda umuntu ashobora gutorera undi? Ufite
ndimo ndakubwira iby'abaturage rwose, iyo mugiye mukavugana mwihera akubwira ati njye nagiye gutora, akanakubwira ati njyewe niyo bataza no kumbwira ngo ntoraha aho kuri icyo gipfunsi noshaka gutora, ariko kuko bambimpatiye ati byahise bimvamo, ati kuko baraguhatira batanazi n'icyo ufite ku mutima, donko ni nacyo kibazo. Rero ugasanga abantu bavuga bati ubwo bwisanzure ntabwo dufite gutora. Kandi koko mu Rwanda ikimenyetso navuga, tureba amatora ya perezida wa repubulika yabeho ku nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, amatora ya 2003 Dr. Tonis wari umukandida arafunze, 2010 Maitre Ntaganda Bernard nanjye twagomba kwiyamamaza twarafunzwe, 2017 Diane Rwigara arafungwa, bigaragaza ko iyo habonetse undi mukandida ushobora kuba yapinganwa koko na n'ishyaka rya FPR ku butegetsi, usanga bavuga ko bashobora kose kuburyo bamwigizayo. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga ndi amatora muri u Rwanda ntabwo turagera aho bitora mu bwisanzure, ntabwo turagera ko umuturage agira ijambo mu bimukorerwa.
Victoire Ingabire, hashize imyaka 10 cyangwa se irenga uvuye aho wari utuye mu Burayi ujya mu Rwanda ugiye kwiyamamaza, ishyaka ryawe kugeza ubu ntabwo riremerwa, uracyafite inyota yo kuba wayobora u Rwanda mu gihe ishyaka ryawe ryaba ryemewe?
Ishyaka ryaba ryemewe muri uru Rwanda rwacu, umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa, abantu bagashaka gukora politiki mu bwisanzure, umuntu agatanga ibitekerezo adatotezwa, atagira ati icyo gihe umuntu avuga ati koko igihe kirageze cy'uko umuntu ashobora kuba yajya mu mapiganwa. Ariko mu gihe ubungubu icyo dushyize imbere, icyo duharanira ni ukubanza tukubaka igihugu kigendera ku mategeko, amategeko ahari akubahirizwa kandi akoherezwa ari abayobora n'abayoborwa. Kuko nk'uko umaze kubivuga, maze imyaka irenga 12 ngano mu Rwanda, ishyaka rya FDNR ndimo narivuyemo nshinga irindi rya Darufa mu mwaka wa 2019, ntabwo ushobora kumbwira ko ishyaka umuntu ashobora kumara imyaka irenga itatu ishyaka ritarandikwa, kandi amategeko ahari nuko agomba kubahirizwa, ariko ugasanga aba mbere bayica ni abagomba kuyubahiriza b'abayobozi. Nicyo kibazo dufite ubu.
Victoire Ingabire, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Yego, namwe murakoze.